Let's turn in our Bibles to Acts chapter 5, and I want to read from verse 12 down to verse 16 and talk to you about a subject that today raises many questions, and that is miracles and healing. And what is a true ministry of miracles and healing? And what are we to expect today in light of all these that we see going around professing to be healers and faith, what they call faith ministries? So we want to weigh this prayerfully in light of the Word.
Lelo so tisebula bukula mashkidwe mutufaiti maka maka tikanga na jimeka tofu kulegeza 16. Tiyanga na zimene zida ishtiga kututokele mkani ya tuja uti padari zo zizwa ndizo da uita majidi pada ishtika kumabe diya ma tipufu zabe uli nchifuwa chia ni masiku wa antarimbo yanga na bika mene popo yuva kalama utumiki gaji kurubilino ama jiri sorite ni chojiri ita ikaribu yanga na nkani ngari zimene zozo msikula lero Machidibe, Moto 5, Ndimaka 12, Ulegeza 16. 12. Ndipo, mwamanja atumwi, zizindikiro, zizo zambiri, zinachidibwa pantu. Ndipo, anali wonse, njimtima umozi, mkombi la Solomon. 13. Kuma palibe umozi, wao tsalao, anali mba mtima, kupatika na nao. Kuma tu antu, anawa kuzita 14. Ndipo makamaka anaonjezera kwa mbuye okunjirira ambiri ndio amuna ndi akazi 15. Kotolo kuti ananyamulanso natuka nawo odwala kumakwalala nawaika pamakama ndi pamphasa kuti popita Petro ngakhale zithunzi za chithunzi chake chigwere wina wa iwo 16. Komanso unasonkhana pamodzi unyinji wa anthu ochokera ku midzi yosungulira la Yerusalemu alikutenga odwala ndi ovutika ndi mizimu yonyasa ndipo anachiritsidwa onsewa.
So the question is, are we to expect God to work in the same manner today as he did back in the early establishment of the church? In other words, are there apostles today that the Lord has given this ministry of healing to?
Kodi panopa alipo atumwi amene monga mofana ndimene adalila atumwi mutharu yake. Ndipo kodi tiyembekezere kuti utumiki umene amatumikira atumwi zozizitsa ndizoda kuitsa zimene zimachitidwa kuti nthawi ino zizichitikabe choncho funso limafunika likhale limenelo limene zimafunika likhale nalo.
And the short answer to that question is no. There are not today apostles as in the day of the early church that are authorized having been ordained by the Lord Jesus Christ to go about and to preach and to do miracles. You see here in verse 12 that you just read, it says, by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. This was not a gift that was given to just anybody. This belonged to the apostles.
Nkhani siku tanthauza anthu onse ayi koma udali utumiki wapadera lero umene adautasa atumwi munthawi imeneyoyo.
Now, are there apostles today? Well, the answer is no. And the reason is there are none alive today who were eyewitnesses of the Lord Jesus Christ.
kani yake yona adumu amina alipo pana amina kudzicho ukukhalo kuti ndatini ndatini kuma ongotengera amakhalamboni yezimena uwerenga amina wadala kuti mwadzimene amachita ungoni zimena adaziona kudzidziwa chifukwa adali ndi Yesu adali ndi Yesu.
If you remember back in Acts chapter 1, we saw the criteria for one to be an apostle. This is how they determined who should take Judas Iscariot's place as an apostle. If you look in Acts chapter 1 and verse 20 down to verse 22.
Tidati tibwerere mbuyo tidide kubukula machidwe emweyo chapter 1 makandime yake ya 20 kulekeza 22 tikuona mmene zidalili mmene zimafunikira kuti munthu akhale mtumwi amene atalowe mmalo mwa Judas Iskarioti mmene akulankhula verse 20 mmene amada kuti pakuti kwalembedwa mbuku la Masalimo pogonera pache pakhale bwinja ndipo pasakhale munthu wogonapo ndipo yang'aniro wache autenge wina potero kuyenera kuti wina wa munawo anatsatana nafe nthawi yonseyi ambuye Yesu analowa natuluka mukaipe kuyambira ubatizo wa Yohane kufikira tsiku lija anatengedwa kuuka kumwamba kuti siya ife mmodzi wa awa akhale mboni yakupa kwache pamodzi ndi ife.
You say there's none alive today that it can be said as in verse 21 that they actually accompanied the other apostles from the time that the Lord Jesus came in and out from among them, that is, his water baptism, unto this day. There's none alive today that could say that. So that would not qualify any man who calls himself an apostle today.
Tikayang'ana mujime yaka 21 iyo munthu sakhale mtumwi amafunika akhale munthu amene adatsatana nawo adaona chiphunzitso chonse mpano kuyambira pa ubatizo kufikira na pakufa kwake ndi kuuka kwake ndiye palibe chifukwa nthawi inoyo palibe amene wakhalitsa kuchoka munthawi ya Yesu mpaka na pano ayi.
And number two, there's none alive today that could say that they actually were eyewitnesses of the Lord Jesus' resurrection. They saw him raised from the grave. They're not alive today that could say that.
Chachiwiri, palibe so munthu amene alipo wa moyo amene akhozona kuti ndine mboni yokhulupirika imene ndamuona Yesu zinezo zimene adachita Yesu ine ndasiona ndi maso anga palibe ndi mmodzi yemwe onse adafa adapita.
Now some would question and say, well, what about Paul? How was it that he could be called an apostle? Well, it would have to have been on the same basis. And so, even though Paul, or Saul of Tarsus, was not converted until later on, yet he would have been among the disciples, the apostles. He would have been there. He would have been witness to our Lord's work and ministry while he was on the earth. In fact, as high up as the Apostle Paul was in the Pharisees' religion, he would have been among those that would have condemned Christ to death. So he would have observed all of these things concerning Christ while he was on earth.
Chimene amaphunzitsa anthu awawo mchifake adamusankha kukhala mmodzi wa akumwiwo ndicho lingaliro ake chitira umboni zimene amazitsutsazo akakhaleso mboni yakuti zimene amazitsutsa zidali zoona mchifake adayikidwa kukhala mmodzi wa atumwi.
And while he may not have been among those to whom the Lord revealed himself after his resurrection, we know that on the road to Damascus, when the Lord Jesus Christ stopped him in Acts chapter 9, he saw the resurrected Lord. It was the resurrected Lord who revealed himself directly to Paul. So Paul himself would have qualified on this basis of being an apostle.
Ngakhale kuti Paulo sadali nawo kuona utumiki wonse wa Mbuye Yesu Khristu, koma timaona mu machitidwe mu 29 kuti Ambuye adadzionetsera yekha kwa Paulo waukitsidwa. Chimene chimapanga Paulo kukhala mtumwi weniweni ndipo adaona Ambuye Yesu waukitsidwa, ndipo chifukwa adakhala mbona adaziona ndi maso ake. Chimenechi chikumpanga Yesu kukhala mmodzi wa atumwi.
But the next time you come across somebody who calls themselves an apostle, you stop them and ask them, how is it that they take to themselves that title when there are none alive today that can say that they were among the disciples when the Lord was on this earth and were physical eyewitnesses of his resurrection? You see, those are imposters today that take that title.
Munafunika mukhale ndi mfuso, aliyense akhale ndi mfuso, tadzakumana ndi munthu amene akudzitcheka kuti uyu ndi mtumwi. Tikamuyimitse kumufunsa kuti iwo umakhala mtumwi bwanji, kodi udalipo nthawi ya Ambuye Yesu, ndamuona Ambuye Yesu mthupi? Chifukwa anthu awawo kuti akhalapo, mwadamuona Ambuye Yesu mthupi, amamupa mthupi, kufikira na kuti waukaso, ndikuyamba kulalikira za uzimu. Tikamufunsa iye ngati adalipo nthawi ya Ambuye Yesu Khristu.
If you look in Ephesians chapter 4, here it speaks of Christ coming, living, dying, and rising again. And where when he rose, he gave gifts unto men. But what I want you to notice is the gifts that he gave were gifts now of ministry, of preaching the gospel, of edifying the church, and not of going about doing signs and wonders and miracles and healings.
Tikamaleza buku la Efeso mu 4 kwa umodzi wayo wachikhulupiriro, tikaona kuti pakulankhulupirira za mphatso za mzimu woyera zambirimbiri zimene zidalembedwa pamene pachapo, cholinga cha mphatso zimene zija ndikukamangirira tsikira Khristu ku ntchito ya utumiki, osati kuti ndikuti azika kupangira nazo zozizwitsa mʼmaderamo kuti azikaenda mʼmakwala alimachita zozizwitsa, ayi, koma cholinga chake kunali kukamangirira tsikira Khristu ku ntchito ya utumiki.
Read from verse 8 down to verse, we'll say verse 14.
Ndimaka 8, ukaleteza ndimaka 14 ya Efeso, mutu 4, akuti, ndimaka 8. Chifukwa chake amena, mene anakwera kumwamba, anamanga ndende undende, nani nkaza ufulu kwa 9. Koma ichi chakuti anakwera nchiani, nanga makuti anatsikiraso, madera akunsi kwa dziko. 10. Iye wotsikayo ndiye yemweyo anakwera popitililatu miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Ndipo iye anapatsa ena akhala atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi, kuti akonzere woyera mtima ku ntchito ya utumiki, kumangirira thupi la Khristu, kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi wachikhulupiriro ndi wachizindikiritso cha mwana wa Mulungu, kwa munthu wangwiro, kumuyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu, kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka-gwedezeka, natengeka-tengeka ndi mphepo yonse yachiphunzitso ndi tsenga la anthu ndi kuchenjereka kukatsata chinyengo chakusokeretsa. 15.
So you come back to verse 8, when he ascended up on high. That's talking about his resurrection and ascension into glory, having completed the work that he came to do for the salvation of that people that the Father gave him. Now when he ascended, it says there in verse 8, two things occurred. One, it says he led captivity captive.
Jadi kamu ada yang grand, jadi ada yang bayar. Tuh yang bila sembilan ada sih, ada pun aku mampu. Ada kamu enggak umdende, andende.
I'm not sure how that translates in your Bible, but to lead captivity captive, it means to go in and to take out people that were captives, just like you might have today where somebody takes captive some people for a ransom, and now you send in troops to go in and get them out. That's the sense here. He came to release, to take with him those that were captive to their sin, captive to the curse of the law, and to lead them out into safety.
Agamadi anamanga ndende au ndende. Amara ntawaza kuti adapita kundendo kwa masula anthu amene adamangidwa. Suda ntawaza kuti anthu amapita kwa manga ai. Koma kuti anthu adamangidwa ndi chilamulo osamene adamangidwa ndi mauchimo osiyana siyana. Iye uja adapita kumbere kuchako kwa masula kuti akhale mfulu. Chimene kuti ntawaza kuti kutaka kumanga ndende, ndende, chimene chocho kuti adaka masula wanthu.
We don't have to sit and speculate or wonder as to who these are that the Lord led from captivity, took them out of captivity. Hebrews 2 and verse 14 and 15 tells us that inasmuch as the children, that is, those that God has purposed to be his children by grace, are partakers of flesh and blood, he also, likewise, took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil, and here it is, deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. He came in and by his life and death delivered those who were subject to bondage, to Satan, to sin, to the law, to themselves.
Gamalenga Hebrews 2:14-15. Akuti, popeza tsono ana ndiwo amwazi mnyama, Yesu momwemo adalawa nawo makhalidwe omwewo, kuti mwa imfa akamuononge iye amene anali nayo mphamvu ya imfa ndiye mjerekezi. Naka masuwa iwo onse amene chifukoche kuwapa imfa mmoyo wawo onse adamangidwa ukagolo. Akamba zao antu amene ndiwo sankidwa.
You see how vital the message of the cross is and the work of Christ, that until he came and until he paid the sin debt, even those that the Father had given him were in bondage. They were under the law. It took him coming and living and dying and rising again to fulfill all of God's law and justice on their behalf in order to save them. There was no redemption. There was no forgiveness of sin until Christ paid the debt.
Asale fika Yesu Kristu kafira wangu, anthu amene ndi osankhidwa, amene ndi nkhosa za Mulungu, adakhala bewo mangidwa. Ndipo chimene chida masula osankhidwa, chimene chima masula nkhosa, kuti ikhale yomasulidwa, ndipo kapokha Yesu adadza kufikira lukafa, kufa kokha kuja adakalipira mtengo wake wa nkhosazo, zimenezo zidapatsa nkhosa tsopano zimasulidwe. Koma asadape Yesu Kristu, ngakhale dali nkhosa, ngakhale dali munthu osankhidwa, adakhala bewo mangidwa.
So back here in Ephesians 4 and verse 8, when it says he led captivity captive, that word led means he led the way. He went in and redeemed everyone that the Father gave him. He justified by his death, by his blood, everyone that the Father had given him, and he led them out. He was the forerunner. He's the captain of salvation. He led them to glory.
Ndetina kwenye mbukula I first of all of jendimaga 8 mena kuta anamanga ndende undende ama nina antu omweo amenendi nkosa za ambuye amenendi osankidwa Mulungu amena adamangidwa Yes, ubwera ukafa sada ngo bwera ukafera winali yes ai ada bwera ukati sada ukao amene Mungu adai kilatu adafa sidwa kwa Yesu Kristu udawa fere ndada sika adakuma na nani amene wowo aliwo mangidwa ifayambu Yesu Kristu adafa idakali pita mtengu wache wewo kuna masulibe amene una amene adakala mfuru ndiponda amene utenga wabwino ama umva amene atalo wakumwamba okao chifuade lipita mtengu wache wajibulo mtrojao.
If you're the Lord's and I were to ask you, when were you saved? The answer to that question is vital. The popular answer to that question, if you were to ask this of people that believe themselves to be Christian today, the answer they will give you is when they believed. They'll say, when I believed on the Lord Jesus Christ, I was saved. But I would say that that's too late. If that's where you are pointing your salvation to your believing, and when you believed, then you really have not understood salvation. There are some that even hearing the gospel of God's sovereign grace, they'll say, well, from eternity, because as soon as God thought it, it was done. And they'll say, from eternity, that's when I was saved. But the point is that if from eternity I was already saved, then what would have been the necessity for Christ coming in the flesh? See, that, even that is to miss the mark.
No,
the only answer of Scripture is that when Christ died and when he rose again, that's when everyone that God has purposed to save was saved. When Christ died and rose again, he led captivity
captive.
See, that's a term that people like to use today, and they'll ask you, they say, well, when were you saved? And they're thinking in terms of having walked an aisle or said a prayer or done something that some preacher asked them to do. I love to answer, I was saved over 2,000 years ago.
Chibembezo, nimabungwa chibembezo, ama kondo kumafuna azizwa tsiku nthawi, nipo wama chito kazi nisawuri mchagaja 2000, patikula kumula kudu, nimene lolo, nimene dida, nda kurumuka ine, zimene zozo zimene zime panga jisula chibembezo, kumafanga tinchoche kurumuto. Si zona iyai, chifuwa jani, angama kaza uri kwa mene wola likira dala likira mkwa pusi, samkupanga kama mpoke na kake, kama mpoka jada jita kaja, ama onanga tinchoche kurumuto. Sizine damantu nunga tinchoche iyai.
Try telling people that, they'll look at you real funny, like 2,000 years ago?
Yes, it's time to go out and I never know who does that 2,000 is not enough. Then at the soul is negative, what time is it?
I'll tell you this, If you weren't saved then, you've never been saved and you never will be. You see, the point is that yes, from eternity, God purposed to save. And yes, there is faith to believe, but my believing is just a fruit. It's an evidence that when Christ died, he paid my debt. I was saved when he died. Now I'm reading for you here in Ephesians chapter 4 and verse 8, but this matter was already settled in Ephesians chapter 2. How does God show grace? How is his mercy manifest? Read from verse 13 down to verse 16.
Tikuwelenga ka Efeso mutu folo, ndima ya 8. Koma, tenen tibwelendi pangono, tiwone kukoti zibetika bwanji, chikubu so shimone ka bwanji. Tibwelenga kwa Efeso 2 uja, ndima ya 14, 13, ulege 16. Imena kuti, koma tsopa ano, mwa Yesu Kristu. Ino amene muna alikutari kare, anakusendezani mukare, pakuti mwazwa Kristu. Pakuti iye ndiye mtendere watu, amene anachita kuti onsa awiri, akare mmozi, na gumula koma la kuduri saba gati. Arajo saudani mtuvirajo, ndiwo mau ajira mulo, shaku chula koma langizo. Kuti alenga wiri wa mwaiye yeka, akare mtu mmozi wa tobano, ndi kujira po mtende. Ndi kuti, akaya njanisa wiri wa mjimurungu, mtuviri mozi, mwa mtandao, atapa nao udaniwo, 17.
You see in verse 13, how were those brought nigh? That's talking about the Lord's people. How were they brought nigh? It says, by the blood of Christ. Verse 13, when he died. In verse 16, how are those reconciled that God has reconciled? It says, in one body, by the cross, when he died. You see, if this message has not been preached and believed, then there's no believing. There's a lot being done today in the name of Christ that misses the whole foundation. You see, our message is not miracles and signs and wonders. It's Christ and him crucified. That's how you tell the difference. Are there people running around today calling themselves apostles that are doing these different signs and miracles and wonders? Yes. But The question is, are they sent of God? And the answer is no, for two reasons. One, that is not God's work today. In fact, we saw that before in 2 Thessalonians 2, that it's God giving men over to their own reprobate minds that seek after those things that have not a love for the truth, you see. Those are reprobates. You say, well, how can you tell the ones who are the Lord's? They're preaching Christ and Him crucified. They're preaching this message of sinners reconciled to God by the cross.
Kodi fuso likozo karabu, kodi kulida atumi masiku wana, mina ulalitila zazo zizwa, ujiri tawantu, ujira mamira kozi, kutiko kuno, yanko lajizi ujire ula kufezeka, nukote kuwaona ujira mbili mbili. Koma, mutakape zani hausha zimezo mkwati uzono kila mbini usitewezo kila kwa mungu, niko saula liki ya zono. Chifugwa, utengo umozi wawona, ulangkula zaifa ya Yesu Kristo. Nipo, chori nga jani chieni chimene utengo wabu inoneme kila kula liki, kwa tukushuona kuwana Adesonika, chapter 2, chimene chikula nkula, zauru miki, waka ulo kwa Adesonika. Kuri, kunali kukawane tsela kufa kwa mbuye Yesu Kristo, kwa mbuye tsela Kristo, kwa menali aje kutabwelele. Jipo onsa menata kwerela na menali mkosa zake. Osa ni kushita zoda kuita, mamila kwa sengi lichose ayu. Jipo kulalikila zoda kuita mpingo. Ndikutaya nandu chenga wabu ino, weni weni. Mene wawo, su chenga wabu ino.
You see, that's why when people ask me about this preacher or that preacher, and they'll tell me that he's out there doing miracles and a lot of people that are following after and it seems like the Lord's blessing them, I don't have to go far. I just have to stop and ask that person, what does he say of Christ? What is he preaching of the Lord Jesus Christ? Because if his message of Christ is not that of Scripture, he's a false prophet.
And I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the Kuma maziku wawo utakaona ama mwela beba zoda mwiso. Kwa mwela zoda mwela suchenga wawino, nuchenga wa fake, ndipo amene yo sinkosa, ai. Mwela mbeza mtu wantu mwela mkwa kwa zira mwela uyu sinkosa. Chifuwa maziku wake aliba zoda mwiso, sabiba kufa kwa mwela Yesu Kristo.
I know I'm showing you a lot of different verses, but and we'll get back to Acts 5 where it says the apostles did these things. But I want you today to see the difference. There aren't any apostles today. And those going about preaching signs and wonders and miracles are not of the Lord, because true gospel preachers today have but one message, Christ and Him crucified.
Chifuwa waoneka ngalini mtu watandiza wana. Kwa mainoku ya kamuwa na mtu wamele mkwa mbeleji soni, chifuwa, sinko saso ya, nipoza ujira zango zivurai kasu chenga sawabu ino hai. Chifuwa chenga wabu ino, ulike nkani wakambaza zoda buisa, kwa mankani mene ulinayo, ndi wakambaza kufa, ndi kuka kwa mbe Yesu Kristu. Chifuwa zo kazo, zimelezo mpindu ya mtu kupuru muka.
And you may ask, well, why would God send these others out into the world then if they weren't really of Him? Well, Deuteronomy chapter 13, if you want to look there, Deuteronomy 13 and verses 1 through 3. This is all the way back in the Old Testament. God would ordain, he ordained that certain false prophets come into the midst of the congregation of Israel and would do these signs and wonders. For what purpose? Read it, and then you can tell me. Deuteronomy 13, 1 to 3.
Should Chori inga chibene chida chitika kuti anthu zoda mbisa zizichitika chida lipo chimoti joka. Chori inga joya amba kuti utsimikizika uchenga kuti zitsimikizika kuti Yesu Kristu adafa ndi kuuka. Tuzi mabwere santu pamodzi nkosa tsopano zipezeke mkatimo koma panopa kutenga akungo kopa onse kungo tenga anthu onse kuwaunjiza pamodzi kuti azioneka ngati akupemphera kumene sikupemphera kose ya.
Did you read it? Deuteronomy 13, 1 to 3.
This what?
Deuteronomy 13, 1 to 3. Did you read that?
No. Deuteronomy chapter
13, verses 1 to 3.
Deuteronomy chapter 13. Verse 1, look at the 5. I would agendele nao o wanyenka kuwapembeza mafano. Verse 1. Aga ukapakadipa inu mneneli, kapena wakulota maloto. Naga kupatani chizindikiro kapena choziswa. Ndipo chizindikiro kapena choziswa adanenazi chifiga. Ndikuti titsare miungu ina. Imene simuna idziwa ndikuitumikira. Musamamvera mawane nero ameneri uwi. Kapena uolota maloto uwi. Kuopeza Yehova Mulungu wanu. Akuyesani kuti adziwe ngati mukota Yehova Mulungu wanu. Ndi mtima wanu wonse. Ndi moyo wanu wonse. Muzienda kutsala Yehova Mulungu wanu. Ndi kumuopa. Ndi kusunga malamulo ache. Ndi kumvera mawu ache. Ndi kumtumikira iye. Ndi kumamadira. Ndipo mneneriyo kapena uolota malotoyo. Mumupe. Wapeza anamina chuma siye ni kandiye kwa Mungu wanu. Amina na kutulutsa ni mzikola ukapola ikuto. Na kuo mbola ni nyumba ya ukapola ya kapolo. Kuta akuchete ni mutae njira imene ya kwa Mungu wanu. Anakula mulira ni muzi endamu. Kwa tero muzi chota choipa ajo pakatipai.
It's pretty clear, isn't it? That when these come with miracles and signs and wonders, and yet their message is to another God or another Christ than what we have received in this word, they are to be denounced as false prophets. Even verse 5 says, worthy of death. Don't follow after them. Don't hear them. Don't listen. Don't be enthralled.
Kani ndiye kuti utenga kani maloto kani kumbulutse limena koto kamba ngati chachitika musamasokorezeke kuti muzona ngaruti ndizoona zenizeni ayi ngakhale chachitika cholinga chameneli akamanenera zinthu kumachitika amafuna kuwapambutsa kuwachotsa anthu pachoona ndichenicheni kuti atayike ndeniyo mukhale wochenjera ndiwoonetsetsa chifukwa mukozotayika ngakhale muli mkosa.
You can even see there where it says in verse 3, the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. There's a lot of people that profess Christ, but they're really after the miracles. They're really after the signs and wonders. That's their idol. I want you to come back here to Ephesians chapter 4, because we're looking at this matter of signs and wonders, and in connection with Acts 5:12, where it says, by the hands of the apostles were signs and wonders wrought among the people. We're getting to the point of why were these wrought by the hands of the apostles.
Ephesians 4, musamasoko nesete mwina kono mafukuzo kinchi kwa ya zoda buisa zima chitika ukani si zoda buisa zwai chori nga jani jani jimele zoda buisa zai chitikira nga kumia wa auri kutari kwa mambi za chumila Chris nge mwini kane ikula mafuna kukonza mpigo.
I will tell you that the reason the Lord did this at the hands of the apostles, it was to affirm and confirm the message of Christ that they were preaching. You see, the scriptures were not yet written. And so these were preaching the fulfillment of the Old Testament scriptures that Jesus is the Christ, according to the scripture. And so God confirmed that message by the miracles and the signs and wonders. But the point is, today, we don't need those affirmations anymore because we have the rest of Scripture. It's complete. We have the Word. Let us hear the Word.
Ada kunika simigize kukoniri chidwe kwa chipangano chakare. Ndino zinenge zitachitika pada kwano. Chotsalia pa ifesi kusoka sozo da kuti tanzo zizita kuti zichitika kuti akagwa kumona kuti mpamene mpende paenda munhu. Chifukwa simigizo zidakhazikika ndipo mawa Mungu adaperekedwa. Kwa ifesi kukhulupira mauo ndipo ngakukhulupira mawa Mulungu ndi watsimikizika kuti iweyo ukudziwa chimene kuchita chifauli mufungo wake kale. Mosati chiponya zoda kuitsa ai.
You see, this is the reason why those that preach miracles and signs and wonders have so many people following after them, because that's what people want. But it's a delusion. It's God sending them a spirit of delusion that they might believe a lie.
Njifake, muka one mpingo mene ama kubira za zoda kuisa, muna ama kondo zoma jizana jizana, zoma kwezana kwezana. Kumpiko kumene kukuma kalabu wa zada kwa mbili. Chifugwa antu chimena maga zazida umene koko. Chifugwa uri wachita ayo au chizazi mzumezu sangala sawani. Kuma kala uri mungu wada jino rumi zada la mzimu waji sokonezo. Kuruka sokonezo antu wajia kurazi kubili la bota. Chifugwa sari yake. Mungu wada jino wabangada la ura kubili.
And that's the reason there are so few attending where the message is Christ and Him crucified. Because the only ones who will be drawn to that message will be those that the Spirit of God has drawn. You see, those that the Father has given to the Son, that the Son has redeemed. But I would rather a few gather to hear this message of Christ and Him crucified than a whole houseful of people that want to hear nothing but signs and miracles and wonders.
Nijijinsi kwa jaje mpingo wa mkosa za mbuyo mbuma na ligira za kufandu kwa kwa mbesu Kristu. Ama kira ndu wajepa. Chifuwa jime na ama kira ndu wajepa. Ndu wajepa wa. Nizo haa kutakwa ni siku mbao chenga wa. Ndiji kwa nami jido pereka joncho. Ama mpingo wa kira ndu wajepa. Chifuwa mbune wa mbune wa pindula di kaya mbu yesu Kristu. Saku vila gulu ai. Gulu lima kwenye chifuwa na nitaoka. Mwakupuna kwa wabu kuru vila.
Now back here in Ephesians 4 and verse 8, the vital message is that He led captivity captive. In other words, in His death, He reconciled the people to Himself. And then the second thing that we see there, it says He gave gifts unto men.
Chimina funo la mkula jona kuti adaka masula amena dali womangidwa. Ndimeka chiri yakuti ananinka za ufungu kwa anthu. Kunda kuti adabwezeretsa zimene zidatayika, adabwezeretsa zache kwa ana ake, kwa anthu ake.
Now here again, when some read that word gifts, that's where they go, aha, those gifts, that's speaking in tongues, that's miracles, that's what's being preached. But if you read the context, that's not the gifts that He gave to men. That's not what's recorded here.
Now
In fact, I'm going to give you a little assignment, and that is to read all of the epistles. The epistles were written to the church from Romans all the way through Revelation. And tell me how many times you find where miracles and healings were to be the message. I'll already give you the answer. You won't find it. The only time that signs and miracles and wonders are mentioned in the epistles were the instruction to the churches on how they were to live and worship. The only time you'll ever find mention is pointing out the error of those that preach these. That's all. The problem with people reading the scriptures is that they don't read the scriptures. They jump in, they take a verse here, a verse there, a word here, a word there, and they develop a whole ministry off of it when it's completely contrary to the word.
Pardon?
I was saying that the problem with reading the scriptures is that people don't read the scriptures. They interpret them. They'll take a word here and a word there and interpret it and build a whole ministry on it when that's not even what the word is saying. An example is here in verse 8 of Ephesians 4, which says, gave gifts unto men. Well, the answer is in verse 11. It says, he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. The gifts that he gave to his church were not signs and wonders and miracles, but men. Men that he had raised up who were to edify the church through the message of Christ. That's the gifts. I heard you mention verse 9, but if you underscore verse 8, gave gifts unto men, draw a line down to verse 11, and he gave some apostles. Those are the gifts unto men. It's preachers, it's teachers, it's ones that the Lord has taught of himself and the message of Christ and him crucified, and they're the gifts that, Christ has given to his church. I'm sure there are many in the world right now over in Malawi that don't think much of James Wally being a gift to the church. They don't even consider him. They think he's lost his mind because he's off meeting with some small group now and preaching to them Christ and him crucified. But to Christ's true church there in Malawi, Brother James, you are God's gift to that church.
Sindu kujua ku Malawi kwa kuma ndukulubia kuri Malawi ngakale maiko ina onse mipingo ya mbili kama ona antu wakupanga zimene zizi mipingo ya ochefa munga mene uli kwa ku Malawi opusisola liki la Kristu Yesu ndi mfa yake nukupaji kidwa kwake umeoneka kuti mpingo weni weni kwa manu funani kutsimiki zireni kumene kwa ku Malawi kumene kula abu Samuel antu ochefa mene muli nao abu Samuel ni mfaso ya kumpingo wake kutakala likire kumpingo wake ndi amwalewo amalalikira sukombo kumphatsozi zawo ndiyo tinonse mmakhala kuti ndinu mphatso.
You see, the point is that there is a church that Christ has redeemed and that is in this world, and it's for that church that he came, lived, died, and rose again. Verses 9 and 10 speak of that. Now that he ascended, what is it that he also descended first into the lower parts of the earth? It took him coming as a man and humbling himself. The lower parts of the earth means that he humbled himself as far as low as you could humble yourself in identifying with sinners.
You know, Bible is America to make an end. I mean, I would go to the other and Gian Nanga, Kumaguti, and a cigarette for Maderagun Siguazigo. Here, what cigarette and the way. Anakwera popitila kumiyamba yonse kutaka zaze zintu zose chikina kuno rantaku za baba ndi kuti yeye adadzichepesa koposa mmene munthu amakwanitsa kudzichepesa ndipo kudzichepesa kumene adachita iyeyoyo kumene kumapangitsa munthu amene ni nkosa kukhulupirira mawu ndipo mawu achawo amamtenga munthu amene ni nkosayo kukamupereka ku mpingo wake umenenso iyeyo adawufera supita wekha ku mpingo ku ayi mawu na amene amakupulemba nukokupereka so ku mpingo umene adawufera ndiye kuti umakhauli kuchoka ku iwe ndiwe wake kupita so ku zake za iye mwini.
You see, we've got dignitaries, even our president or your president, that from time to time might go into a poor area and visit those people and shake their hand and promise all kinds of things to make their lives better. But at the end of the day, where does he go? He goes back to his palace. He goes back to his house. He lives in sumptuous a lifestyle. But when the Lord Jesus Christ came to this earth, when it says there that he descended first into the lower parts of the earth, he didn't just come and visit. He identified with sinners. He was numbered among transgressors. He dwelt among us. You see, that's our foundation in salvation, is that the Lord Jesus Christ identified with such as we are, even unto death, to take our sin upon himself. And there's no greater message or glory than that.
Taona ni mwajitazo presenti wa dziko na wa dziko la kwa tukuno kaya kumala wiko ama cha upanga pologa murindi vila nkawa ni wa bawi osa uka nkawa tandize akozo unyawumuka kusanji kubwela nukutandiza antuose osa uka